Aloha kako, o wā o ka onohi peri, o ka lā, iwa ka lua kumahiku o pepe lua like ia, a o ka po akai. O ko u wahi oia no o nua lolokai. Kahi inoa o nua lolokai. O ka pela ana oia o nu u a la o la o ke a I. Aia maka moku o na pali. O ka makani o ke ia wahi oia ho I o ai ko o. O ka unuhi ano ke ia wahi oia no ka ho o hano hano o na pua'a. O ke kahi o lalo no e au I pili ai ke ia wahi o ia no ka pali ka ili wahine o ke e. O ka mana o nui o ia wahi o ia he inoa ka haawi ana aku ke pau ka hana ho o hano hano. He wā hana ho o hano hano no ka ai ana I na pua'a.
Hello, my name is Ka'onohi Peri, and today is Monday, the 27th of February. My place was Nualolokai. It is spelled Nualolokai. It is in the district of Napali, and the wind of this place is Aiko'o. The translation of this place is the hog sacrifice ceremony, and a Hawaiian proverb about this place is Kapali ka ili wahine o ke'e, which translates to the wife snatching cliff of ke'e. Happy Monday. Thank you.